ni ladara kurasi nin bɛ Amérique jamanatigi jalaki ko a ye musaka kɛ ni hakilitanya ye.
You know, with the president, I had a good first meeting. I shared my perspective with him. He shared his.
Kasoro demokrati ɲɛmɔgɔ min si bɛ san 80 na o b'a jalaki ko a ye Amérique jamana ka wari sarabaliya jalaki ka sɔrɔ a ma nin baarakɛ ni nafolo laɲini tigitigi ye. Kevin McCarthy y'a jira a ka kuma kɔnɔ kunnafonidilaw fɛ lajɛ nin kɔfɛ ko bɛnkan si ma kɛ nin waati nin na ni Amérique jamanatigi ye, wa a y'a ye k'u ka hakilina tɛ kelen ye. Nka Californie mara ka lasigiden n'a sugandira baara ye ka ɲɛsi wasabulon ɲɛmɔgɔya ma wotesɛbɛn caman kɔ o y'a jira k'a b'a ye yɔrɔ min na bɛnkan be se ka sɔrɔ ni jamanatigi ye. White House ye kuma ta a ka fɔ la kuma falen falen hakika ani tilennin na.
And look, he wants to hear from the speaker. What's his plan? What is his plan on the budget? What is his plan to really?
O wati la Joe Biden y'a jira ko ale b'a fɛ ka taa fɛ ka baara kɛ ni fanga ɲininaw ye ni danaya ɲuman ye. Diɲɛ sɔrɔko fanga ɲɛmɔgɔba i n'a fɔ sɔrɔko baw bɛɛ a bɛ balo ni juru ye, nka a tɛ i n'a fɔ jamana yiriwalen tɔw. Amerika bɛ na ni sariya sariya tigɛ la gɛlɛya dɔ ye juru hakɛ. Wasabulon kan ka to ni dancɛ tɔgɔba nin ka kɔrɔta, wa a ka ca la a bɛ bɔ kɛ ka sɔrɔ sɔsɔliba ma kɛ.
We've heard them over and over again talk about cutting Medicare, cutting social security.